Ababaka wa parlamenti kukachiko akalondole ensasanya ensimbi z'omuwa musolo bafumudde abamu ko bakungu ba ministry y'ensimbi mu kachiko nga babalanga obutagenda yo na mutesitesi wa ministry eyo Ramadhan Gobye omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Gulete Namugga ategeezezza nti akakiiko kano kali kayita abakulu bano ne kabalagira okugendayo n'omuteeseesa omukulu mu ministry eyo nti kuba ebibuuzo ebisinga bye babadde bagenda okubabuuza omuteeseesa oyo yabadde alina okubyanukula.
So colleagues, this team, the technical bench, we don't doubt your capacities, but we must follow the law when handling these matters. So this is a constitutional matter.
If there is an accountability query attributed to the PSST, can we arrest Mr. Chailap? Can Mr. Chailap be arrested? Or can he say here that I accept to be arrested because I am representing my boss?
What we are on now is accountability for actions. He cannot really be in position.
Ababaka, okwa wazao kalo mmyo kwa mtesesi wa ministry ebyensimbi Patrick Chaliya po ategezeza kachiko kyo mtesesi wa ministry eno Ramadhan Gobye abadde tali mugwanga.
He apologizes, he has been sent to another meeting under another matter of the economy, so will be in on 2nd of next month, so maybe the date then can be fixed immediately after.
The duty is you on record?
Yeah.
We are going to have a discussion with our clerk.
Yes.
But let's make sure that we appear as soon as we can.
Ababaka era beemulugunyizza ku nsonga y'abakungu ba ministry abasinga nti babadde baze ababadde bagenzeeyo nti babadde mu kifo kya akolanga nga abamu bamaze mu bifo by'emyaka egisukka mu 10 era omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Gulete Namugga n'alagira Ochaliapo okugenda abafunire olukalala olw'abakozi bonna mu ministry abali mu bifo ebya akolanga.